Angkube ngelele, ntokoze, ngwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamet weChristianity Works. UNkulunkulu wenza izethembiso enamandla kulabo ababeka ithemba labo kuJesu. Uthembisa ukuthi uzoba uNkulunkulu wethu, qede sibe ngabantu bakhe, ukuthi uzohlala phakathi kwethu. Konke kusuke ekujuleni kwenhliziyo yakhe, ukuthi abe uNkulunkulu osondele kuthini. Kuhle kakhulu kwazi lokho. Ngesikhathi uzizwa uzikile, uphansi le, uzizwa sengathi akekho umuntu oqondayo obhekene nakho. Kwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusondela kuwe, kuyisimanga sesikhulu leso. Yeka induduzo engaka. Kodwa manje uphendula ndlelani kulesi thembiso? Uphila ndlelani ngendlela eyazisa, ehlonipha nencike kulesi thembiso? UPaul umpostoli wawuphendwa lo mbuzo kanye ngamhla ebhalele ibandla laseKorinte. Esibili kwabaseKorinte 7 verse 1. Lokhu, sinazo lezi zithembiso, bathandwa. Masihlambulule ekungcweni konke kwenyama nokomoya. Siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Ubumsulwa into sonke silangazelelayo. Igolide limsulwa, uthando lomsulwa, umnikelo umsulwa. Lo bumsulwa ukuba luqobo lwempela kuyinto eheha nayo kimi nawe ikakhulukazi uNkulunkulu. Angithi siphendule kanjani othandweni lukaNkulunkulu? Ngokungezi konke okwenza umoya nomzimba wethu ube ngongcolile. Mlaleli, ngangikubuze namhlanje ngokwethembeka. Yini le elokhu ibusa intshisekelo yengaphakathi lakho? Imicabango yakho onayo, thombe zini eyidlala engqondweni yakho? Izenzo zakho owazi kahle kamhlophe ukuthi zigqwalisa ubuNkulunkulu kuwe. Lobo kanye ubuNkulunkulu, yebo, obungobumsulwa abushisekelayo ngawe. Ngicela ukusho kuwe ngenhliziyo yami yonke, kukhiphe kuwe, ngoba lokhu sinalezi zithembiso, bathandwa. Masihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nokomoya. Siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.